B music on the track.
Top shot for B. What you put to number 50? But I'm a shot to number 50.
B music on the track.
Tunabebana, nika tumekosa fair, tunapandana. Tunakwanga don't care, tunafanana. Na ibrinji ni rare, mnawachana. Hii life Joseph fair, anashika na toa, anacheza na imricha. Webam digida, juna doba za Hadija. Famu sijam na menisundia kichama. Famu sijama menisundia kichama. Na diamond gloria menisundia alama. Na dai joku kama menisunda sezi kama. Anapenda kistiki la 23 sama. Anapenda kimechi, hadi Sunday yo dunga miniskete. Na dai atanipea bora meme ni mseti. Nipoa amestand kwanza akiwa miketi. Mulap na kibliki ya tubongi na mamble na buda hiyo ni tricky. Every time but baby meko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss na najua mnani miss. Every time but baby meko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss na najua mnani miss.
Yeni sexy, yeni diva. Yeni slow lana kini bado vintage. Anapenda high life, anapenda cakes. Anapenda chips ki, anaji maintain. Ako low, ako fine, figure X step. Niko kwa benzo, esi iko on nigga. Fuck those haters, minajua ni ma cult. Baka dollar.
Every time machi baby meko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss, nanajua mnani miss. Every time machi baby meko miss. Every time na mpinto my miss. Every time, oh jeez. Fuck mnani diss, nanajua mnani miss.
Kuna business deko nzisha uko bukla. Money code ndako nalipa jela. Mpe P2 afiko koko kwa keja. Awalie totalie au siyo. Chiki dem amevaa, ameadisia make up. Tadhani ameiva mina day nature. Yani mina day kitu safi. Lol kama nigga tulipiga izo enzi.
Every time machi baby mbeko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss, nanajua mnani miss. Every time machi baby mbeko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss, nanajua mnani miss.
Biti kwa top party, biti kwa top. Bame kamtame toka joki tipi top. Likuwa medunga mini na crop top up on top. Pale mta tumeseti vitu strong. Vitu heavy kushinda ta King Kong. Left right center mini ko on. Nikispoti kando ni Jerina wango. Mini nani nisha sema mambo. Wasupa nao pia washanfungia macho. Ati Rosis mini nani nisha pita nao. Jonte
jamani, ebu dungia pedi. My guys wamemedi. Twende tukaseti. Mali nzanani. Mali nzanani. Hii mali nisafi. Mali nisafi.
Ati gari nibima. Alafu joni crazy jujione mamapima. Nampoa kila sana dati Rosis na mpima. Ana Nicole ati simpe muda. Ana jo marada hiyo muda joni mula. Kila dizi nalipuka. Puka.
Every time but baby meko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss, nanajua mnani miss. Every time but baby meko miss. Every time na mpinto my miss. Every time oh jeez. Fuck mnani diss, nanajua mnani miss.
Fobi niko on, jiangwai niko high. Mpwana ni bamba, napenda tuki dance. Shake to the max, ukitingiza marasa. Busy kama bi, tunasaka tu madu. Kamwezi kamedim, kwa pori ni mangire. Fom ni meniso, kuroga na madenge. Kuchill na madiva, madinga na madrinks. Zangu zikipanda, napanda jia meza. Leta na rena tuchome kishada. Kwanza rada poa juu ni weekendi. Zimeshika zitufikishe mirema. Finger tatu na mpoa wa mtu. Leta na rena tuchome kishada. Kwanza rada poa juu ni weekendi. Zimeshika zitufikishe mirema. Finger tatu na mpoa wa mtu.